Olutalo lw'okuvumbula ekikolo ky'eddagala eriwonya akawuka akaleeta mu Kenya lwongedde okwessuubi. Ebitongole ebinoonyereza ku ddagala lino n'okuligezesa kw'abo abalina akawuka ka Mukenenya okwetoola ensi yonna balinako we balituusizza. Enkola ey'okukyusa obutofaali kiyita stem cell therapy, okusimbuliza obusomi bw'omulwadde gene therapy, okuzuula eddagala erizikiza akawuka n'enkola endala okuli ya shock and kill, block and lock, latent reversing agent n'endala zezimu kwezi zikyetegerezebwa bakugu okulaba nti ensi yonna efuna ekikolo ekiwonya nnawookera wa siriimu. Uganda erina ekirowoota eky'okumalawo akawuka ka Mukenenya ng'omwaka 2023 tegunnayita, era mu bwakaka bwa Uganda enteekateeka eno ekulembeddwamu Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi owookubiri eyasimu okukwata omumuli ogw'okulwanyisa akawuka ako ku lukalu lwa Africa yonna. Olutalo lukyali lw'amaanyi era Moses Nsubuga ayitibwa Spacha, amanyiddwa ennyo nga Spachaja, y'omu ku bannayuganda abawangadde n'akawuka ka Mukenenya okumala ebbanga lya myaka 32. Babadde ayogera mu musomo ogwaba bakwatibwako ensonga eyo Kotel Africana mu Kampala nga boogera ku bikwata ku nteekateeka y'okuvumbula eddagala eriwonya Mukenenya ogwateekeddwa aba Joint Clinical Research Center. Agambye newankubadde tebannakakasa ddagala ttuufu naye balina essuubi ddene. Nsubuga agambye nti enkola eziriwo naddala ey'okusimbuliza obusomi bw'omulwadde eyakawonya abantu omwenda mu nsi yonna ng'egezeseddwa baginamu essuubi ddene nnyo, so nga n'ab'ekitongole kya Joint Clinical Research Center gye batandiseeko ey'okusisimula obutofaali mu kulwanyisa Mukenenya emanyiddwa nga gene therapy, nayo agambidde ddala nti yakuyambako.
Omuzungu tateeka sente watalinawo ssuubi asobola okuteeka $500 million every year this kind of research. Omuzungu asobola okuteeka sente awantu watasuubira kintu kyonna. So tulina essuubi ate n'abantu abawonyezeddwako batuwa ekyokulabirako wakati bantu mwenda ebakawonya obusuubi newakubadde method gye babawonyerezaamu eri a bit complicated naye nga jjukira edda 25 years ago kyonna kyo tekyaliwo nikatuwa eki kikikulaga praises hope kyemuyinzeemu ekiwuzisi ne gavumenti ya Uganda n'ebitongole bifubudde nnyo kwaga edda myaka 15 nga tewali gw'owulira nti akola research kukiwa mu Uganda.
Nsubuga mu ngeri y'emu agambye nti eddagala eriwonya Mukenenya lyetaagibwa mu mwangu ddala olw'ensonga nti obuvujjirizi obw'olutalo lw'okulwanyisa Mukenenya bwongedde okweviira buli lukya, ne wano mu Uganda obukadde bwa $370 ze zeetaagibwa buli mwaka so nga gavumenti esobola okusasulako obukadde bwa $5 bwokka. Mu Uganda omuntu ayita n'akawuka ka Mukenenya singa asalawo okwegulira eddagala eddagala ly'omutendera ogusookerwako limumalako emitwalo 2 so nga ery'omutendera ogw'okubiri lyetaaga 3,500 na nobeba gyetaagibwa buli lunaku. Nsubuga awabudde abantu abalina akawuka ka Mukenenya n'abatanda bakafuna okwewalira ddala okutabiikiriza eddagala n'obutagizaako okumira eddagala nga tebalungamiziddwa basawo bakugu.